Nkwasɛm Brani Onua ɛbrɛ asusɛ babetie nkwasɛm. Ɔmade asɛ bɛfrɛ obi bi ɔbɛn wo na wasɛ wɔ sɛ nkwasɛm ɛbrɛ du. Nkwasɛm a ɛde ahomka ɛba nnipa asetena mu. Nkwasɛm a ɛde anidasoɔ pa ɛba. Mɛda wo ase sɛ woayɛ krado sɛ wobɛtie nkwasɛm. Ɛne deɛ mu ɔmade asɛ wobɛsi wo tra se ne yɛbɔ mpa ɔdɔmfo ma bɔhufoɔ ɛna sɛ wobue akwannwa ama yɛn. Ama yɛ da foforɔ awurade mempae bɔ ne sɛ bibia akoma ne adwene nyinaa ana wode ahyɛ w'asombrɛ no ase ne woyɛ hu adi akyerɛ wo ma w'asɛm mu awurade deɛ ɔni wɔ no wonam w'asɛm yi so yɛ hu adi akyerɛ no ɔni wɔ so akɔ so ara ahyɛ ne den ahyɛ no ma ato no gyidie mu na wɔtumi agyina awurade sɛ wopie a ɔhene mu a obi biara ɔni hɔ a abade ɔtie w'asɛm no na ɔasu tie no anyɛ ɔyeraba ɛda w' ase sɛ wotie yɛn na de Yesu din na mo bɔmpa yɛ ɛyɛ mo sɔmfo Akwa Hayford ɛna anim ɛbɛkyɛ asɛm yi nyame nhyira wo sɛ woayɛ krado sɛ wobɛti asɛm yi firi Life Word Media Ministry hɔ ɛna ɛba wo nkyɛn ɛnɛ asɛm yi mato ne din sɛ may the words of my mouth saa asɛm yi a woti yie sɛ ma m'anom asɛm ɛnyɛ ofe mamenum asem anya ofe masem no itri asem no no mamenum asem onum asem ye be firi onum ebe be biara ekɔ onyankopɔn nkyɛn no asem no anya fe edenti na onyamtofo no ekyerɔ esa asem wo yi amekan ewo enyum edunkunu yiyimu edunnan enyum edunkunu ɛbɛka sɛ ɛti dunkrom but ɛdu baabi a nnwom deɛ ana yɛka sɛ nnwom deɛ ɔtwe nnwom se nnwom dunkrom ɛti mɛka no pɔtɔka sɛ Psalm 19 let me use chapter 19 verse 14 saa na yɛbɛka no na nwoma yi ntie deɛ ɔkenkamfoɔ no anaa deɛ ɔtwerɛ asɛm no ɛtwerɛ no sɛ wɔka no pɔtɔka sɛ ma sɛ may these words of my mouth and this meditation of my heart be pleasing in your sight, Lord, my rock and my redeemer. O see, menuma asam enye ofe na makoma mu nkomo nso wani irade me botan ene me chifo. Amen. Utie asam ya tufo itroe David. Oh, sure, David the more Solomon Trobi. But accredited no, ama be a Davida. Yeah. And it's on Yankupon Kase. David is a man after my own heart. And Fahu na David come be a fast for ye Nadiano. Say, wo ye bribi na on Yankupon may be in a town. Ogini fun so tum na okonu koto dwenim e pompaye esira de se mumobo se de wado ye tie umobo hu edoso pa memrato na fam fun so chemi na faiso pye me hu na mu ye fita se tichire ma san se boni minim na nyinsan me ogini fun so tum e man hu ne nipesu a oyɛ na sɛ onyankopɔn ni hɔ a ɔne deɛ ɔrentimi anya hwee ɛno nti David ɛyɛ obi a na bible ne da ne di pefee me hu sɛ yɛ deɛ bi ka so na David no ɔno onyankopɔn sosɔ no so debi yɛ to sosɔ no so ɔyɛ obi a message su bi use se biribi si na brabom no nyame soma ne difo ba ne nchen no be ka chere no no yi na ten ya ebio oji ne fun so tu no nunu ho na nenu ma se be fi nenu ma ba no osere bonifache e firi onyankopon ehun se se wo hwa David da no me bi di wo na kumom I say, David expressed a heartfelt desire.
odifuna kumu mumu sampa dio betimi ama ne nasem bietumi edimu ne nasem bietumi wie peye no eye onyina nkopon woni ma ha eba no nyame ni ji no na David bonaforie odinu hutu nyankopon so David ye ya o edu bebi na yire Saul baba ya de ne ma David aware na na fisifu abefa apamada ka ne de ko na fe de ayi arofo se mene se obedi woni jae fo kuntokwan no wedi nkunim no oda apamada ka ko su o mbusu mfi de ma David ni brei ama o fa kwan bia so enye onyagopo moa akofa apamada ka no so mo de ba oya no fi okofom adaka na wode ba no neni agi ohene diasa osayama na tadia ohina tadia kura hye no osoro no o se o hye tadia no ase eya ndei enianom ebi feno se jarabio se dena o hye o mo tadia na ano ase na wa hye ahene ntoma eguso so ya na tadia e David die ni gie no firi na kuma mu no ofuri na osa na wesi ha ohun ema na tadia go form na yiri butu esoro a mpoma mu hye abade eyinu eba na apamada ka ne ba no eyinu se ebu nukunu na kuma nim ti ase hwa hwe so hene asa ema na tadia go form Bible say ba de saint no onyankopon etu so ne baba afa ne mi eyi oto evenze oto ne yefunum oto ne yefunum oba no oto ne yefunum arendra kase wo bu onyankopon ni pa enim ti a oh onua yenhwe wa okeka ne wakoma mu edewa so no onyankopon ekasa oyo ebi obi na no oh o se he expressed a heartfelt desire. He didn't ask for wealth. When bisa say ewade mama japade o wa kasa debi o bra mama ya heye ye bo empire ba na yebo yebo empire ya she ye empire ba na yebo ye bo empire say ewade ma ewia se japade nyina ewade ma ye bi se ewade ema men sidai na wa nkasa unya asase ebe da na wesi dan si so obi ema me ye friend say onyankopon ma menye we menye kesi wa nkasa odwuma ne te sei David wo obedi ohene de but wo he when be say fa Israel egudi enyina ma me David wo si o bi se am ade o o si mamanum asem mamanum asem enya ofe ko bi me bi sa e ka se fame so obaye obi a wiase nyina onipa nyina ehu no a onipa nyina ni no wiase ye ka se si ahwan na onipa nyina ni no ye obi o ho ye sikani ni kuro no obi a ye den ni no obi bia ye den eni no but David embisa sadie no when bisa sa fem no David embisa sa fem no da David mad nya obisa anse meni masem enya ofe ebi onso obisa se mam tumi ni ahoden na me fan kundim kunim nya me de badum ne die ba bre ne mu no ne pempenso a o abdo nyankopon ne no nyankopon yi ne hodi a kire no no mu se nyankopon ne ahini mu hene ura mo ura esan se ampa oye adam nana na bone bata ne hunti no na nane ntie ne nti no o ka kire ura de se mesira wo se ama no nti o na manuma asem e de enye wo fe we mbisa na otumi ke yakobo de baba no because bible na dedi say is a man after man God's own heart is a man that after God's own heart we will be an out that on Yankopon Akumaso. Bible bisa o se ti wonuma sema oyo Kristo ni efu ho ba no ye hwe emwa bwa den ena obi wa no audin ka bisa bro bompa ya mfiri sɛ nɛ kɔ yɛ nyinaa yɛ de saa asɛm wɔ yɛ de yɛ mpaebɔ ɛfiri aseɛ awurade ma mɛnom asɛm nyɛ wo fa na makomamu asɛm no makomamu asɛm no adefuradeɛ yi ampa ɛnsɔ w'ani a kyane sɛ wo ne me botan ne me nkwagyeɛ nyankopɔn a ne me gyefo a me nua no kwasɛm ni yɛ mpaebɔ de bi onyame bɛtie ahobraseɛ mu onyame bɛtie ɛne awurade nyɛ Debi. Minia. Debi. And there you shame be because you have a. Some for Christ or Christ in quiet, and there I don't bring nine quite jitter. For whom I used to Christ to. Now, once we know my son, a tuna, oh, young complaining him. Addition, seeing now you shame, you won't quite ever fast so, a dear bomb pie. The agents said, did dinner, at a bomb pie. Na ye bi ya noa, obi meli di prayer meeting kwa, obi ya noa, na yi kasa hodo awri, ne gumu bla 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 bla, obi ya oli dine nenti. Yon, mwema ye numa asem nan so nyanko pweni. Dodi oka, oka sa kasa, bina kasa nchise nipa, bolo nyon nyanko pon ka humude, asem de, hin kasa nono nyanko pon ka. Padi ye kase, uro bom pa ye, na u diye ni mu, ana u ya worshipa. Biwano na ska chise urade se de di kan urade me menu masem enya ofe aba mane so ni o na makomo masem no urade ade woni njihu na esanse una wo ye me kwaje nyakopon fa kristo so kraje nkwa se urade yesu amen fa se me kra ene ma je nkwa Bwami, emintimi ntrasimo, so pia, manyo iraba. Nyami shrao, se wae kradu. Nyami shrao, si ubi wanaba sampa hii. Unsu wafakri so kraji mkwa, adanonsu. Sezi radin shodin, unkrao, mwa hubasu mkuku, sise, kristu, obeba. E msu mfa kwa hefod, ena mne mchasa. Asami fi Lifeword Media Ministry ho, ena eba. Telephone number ni 0244-869499 0244-869499 Let me shout in Kwasem and I'm there, bro. Bye bye.